is Africa on this way. Okay.
I got you.
I'm back in media.
How many phones I could bend? Yeah, I need a penda. January to December, babe. Taku wana wewe tu. Nyaka na yo wina songa. Na tufike uzeni, my baby. Mingine sito kwenda, babe. Okay, yeah, yeah. Eni mwili mmoja, pamoja. Ushikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangoja, my lover. I got you for life, my girl. Okay, watani beba. Nifunge jela, nifungwe jela.
I never leave you by yourself.
Atani beba, nifunge jela, nifungwe jela.
I never leave you by yourself. Ai, 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 ai. I never leave you by yourself.
Kupenda hivi ningali hai. Milele nikisimama wima. Hata nguvu nikiwa sina. Ikuwache dunia nzima. I'll be by your side. Eni mwili mmoja, pamoja. Ushikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangoja, my lover. I got you for life, my girl. Oh yeah. Watani beba. Wanifunge jela.